is love. Sweet on the ambassador, baby.
Never touch.
Baby, umenimaliza. Paka nashindwa cha kufanya. Mimi mwanza kupumzi sina, umenishika pazuri. Kweli mimi nakupenda. Ake Mungu nakukunda chana. Ukijaniacha mama, utajali una kaburi. Yani kama kasura kako kama mama, ulivofanana naye angefurahi sana. Ah, ila Mola Bwana amempenda sana. Huko aliko paradise anatuombea mama. Ah, yani wendo pacha wangu, unaejua shida zangu, unaetunza siri zangu, nakupenda sana ra. Yani milele ubaki kwangu, unizalie na wanangu, watutunze mama. Yani mimi na we, nikiwa na we mama, unavopuliza filimbi, milio yake ndo nachoka kabisa ni.
Choka kabisa ni.